Hey, ladies and gentlemen, I have good things, and this is for you and you.
Let me introduce myself to the world. Hapa ndo King Wao digitali kutokea na logi. Mwanzo likuwa jogging, mechi bila mazoezi hainogi. Jia madini arisi kutoka direct kwenye mgold. So kila mtu mzima kakuhausish kwa kuclaim. It's been a while tangu kuplay hii game. Nyama poko poko mogali samako kwenye flame. Koweka heshima popoto kimeshe my name. Yo, the time is now tu ya kusanya yalojiri. Yanatimia tulo ya tabiri. Kwa sanine ndiyo inakuwa cash na sio kama mili na uwe serious. Kabla kuingia disco na kanda mbili, wacha ncheke nine nepe nisi nune nisi zeke. Yani mgeni rasmi tu nimefika na kuwakatia utepe. Pole kwa wote walongoja nteleze lwa niteke. Mpya hali nguvu na kasi kama mheshimiwa Kikwete. Hakishindikani kitu hatupangiani inshwa. Kitabaki ya Mungu hatushikiani visu. Muonekana subuhu rivo zuri wa siku. Mafanikio ni hari na maendeleo ni vitu. Chakutumbua ni jipu, chakufungua ni zipu. Chakuchanganya ni mazaga kabla kupiga lipu. Either like your own artist, treated mainstream. Sipo shtuko timize ndoto inabaki kuwa dream. Number one, what a one, hijab, wrestle, rasta mani. Hakuna taka taka safi, more peace, more funny. Kwa mwonekano anje msinge nijua kiundani. Lando mimi mali enye mnaitaftaga shambani. Oh, uwigo, uwigo, uwigo ni mpana. Uwigo na kuliko fedhea bola la wama. Nitoshe kusema kuna maisha baada ya ujana. Welcome to the Super Nyota Package. Super Dupe MC Tani most ones. Chakula chobongo G Indo strategy. Fungo ino fungo akili kwa free hata bila damage. Napanga ni kama chopa. Kusikia honi tu washaogopa. Kwa tenga maji mwezi kuja chota. Takuwa miujiza kaya Harry Potter. Karibu elime mtaa kutoka kwa kijana mtaa Super Nyota.
Hey boy.